nishajua mindo king kwa hii game.
Kwa darasa mindo teacher mindo coach. Hakuna raka manze tuapeleke most.
Let's go.
Kwa hii party baby kotop.
Nash.
Doctor ni Buddha.
Chule boy anakutaga na makonvoy. Boy boy londo unatekwa na tall boy.
He's about to show you how it's done.
Wanyeshe mara pili siyo Christmas.
Kini ngori zide venyo nexpect. Venyo tani get. Venyo tani skien.
Yu waka wale waku subuwa yende.
Mungu shaki yuno alafu wacha yende.
Kitu ya ganji ya dineza bonga ngoso.
Si bonga kilami tukitaka ganji itoke.
Waki banja tunawacha waki make noise. Na kuteka siku sote ni me make choice.
The Nash.
Intronics.
That's my son.
Now kiss niche juya click kuna sundwa. Shock delete unakam kuchunguza.
Luku best kukia chilia hit. Kumezoza kila chua mtoka kite hadingong hang.
Kakuni tambu
umbwa.
Keep distance.
The Nash.
Hit the shot.
Hit
the shot me a one.
Hit the shot me a one. Kuna siku joni tawachapa.
Hit the shot me a one.
Sini mabagla for sure na hisi siri.
Ati black chocolate ni fine melanin. Bana kutoka nikapate.
Kwa nika painting alo. Kana operate fiti. Shore ya nabambika sisi ya bairo ni bigi.
Madam
kudai.
Umedunga mini na unapenda manguai.
Ma light skin ndo kidogo mina changamkia. Anajitepa na mindo najipulizia.
Alimpea gift bila reason. Liberty wa permission. Hey.
Shanki kula nyama choma tu firifiri na taska. Bro mejituma ako kazini anaisaka. But anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content. Na shindwa dunge chain gani so nazidunga zote. Anataka mwage ndani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembe teng mamoli kwa henneken. When I meet you my friend we got rich in the end. Tulimtupa kwa boobs, tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu lizesh that's falling arm. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala club wezi njwa kwa CCTV. Bro nikimuambia haski na esi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare siki mbizi.
Nafaa kuenda nani zai. Fit vlani shua boxa kawazaki. Jege masante hawa tutaki. Kauni tambui siku tambui.
Wazimba kona waps kona ngam na ma 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 waps.
Sikiza kaba ya kichatisha.
Nikate kwa F2, Ditni, Fina, Supermarkers tubebe kama Miracle za Jesus. John Minor, Deka Deka, Massive, kwa mzozo kazoze. Matawi ni organic, na kwa ni fundi gani. Kastana ni mnyambo flani, aga sete zizani. Tanzuka unipati, pura disco siyani. Redeta ina usha taxi, rasa na piga mbati. Jishoto jani kaki, stenje misilali. Nege anataka ngapi. Nesemo liona wapi. Tungoza na kamsahi. Na stenje misilali. Ndegi anataka ngapi. Nesemo liona wapi. Tungoza na kamsahi. So basi digi dikla. Mbichi, kwanda. Mbichi, lip gloss. Mbichi, shali. Mbichi, iPhone. Mbichi, nywele. Mbichi, kila kitu mbichi. Toka juu hadi chini. Dikla, mbichi, kwanda. Mbichi, lip gloss.
Big Bob.
nataka leo ni wajibike jeni medipini. Nataka leo ububujike juzi noni ti. Tui masani kwa flyne ya mpa jini.
Asi 1, 2, 3. Warazi wajikati. Asi 4, 5, 6.
Take it up me. Gendo chane kukati. Mina mbogi yangu na teki tusha jihame. Ni risky. Mtoji pinsi ni risky. Nimejipini wako vipi. Tunashikisha na makini. Ni jam na ni voto na ni risky na ni whisky. Ni risky.
Piga kura mfupa mbono na nilap ama juni komadom ade mbono na nihet ama juni komandom ima iru sena kwa gajoni fupi uko chunga itakutoa nduki give my vibe to the realest to remix your life to the future
nana mutsu niko matinti maybe makuki tuko makuti toka kifuti supa ni nyuki amenifanya chuki nilimjua juzi
madam na kudai
nilimjua juzi siadi hapa utasuka.
Madam na kudai
suka wa alafu pala pala
madam na kudai umedunga mimi na napenda mangwai una dance feet una wacha niki smile high ama niko high you are lies me nice madam na kudai umedunga mimi na napenda mangwai una dance feet una wacha niki smile high ama niko high you are lies me nice lazima ring lazima ring la la ndio msupa atokunywa na mapicha social media sio wote wa mafilter kuna wengine personally wameiva na bado nyuma unapata mebarikiwa ukitupa vibes kawaida wa uringa lazima fike bendo katiki na madiva design nimezoza imebaki nitwe isal
nakani kwela mimi natafutanga top tier meme jibeza mejibeba na jitafutia jubila do kasori na kukanyagia kupanuka atiza lata kuna kotulia alijichocha na kusema venye mini player after kupate jano siku manzali nipea akona chali na bado mali na pepea kanairo blanda ukicheza tunakuchezea thinking ni sura zingine neza atisia my light skin ndo kidogo mina changamkia anajitepa na mindo najipulizia nakani mechi anapenda kucheza na gia nyoka ni kwela minapenda kujitafutia sio lazima bigi minapenda petit pia hawezi zima kama mzinga naongeza na bia na usipochunga kama kidia neza kukalia
madam kudai dai umedunga mimi na napenda mangwai una dance feet una wacha niki smile ama niko high you are lies me nice madam
kudai dai tena
madam
kudai dai hela
madam
kudai dai tena
madam kudai
what am is it
is about that time.
What time is it? Ndo nafika home.
Nilikuwa kwa bed.
Ati bed.
Baby bed, kwani kuna noma?
Na umelewa?
Sijalewa.
Umelewa?
Mi sijalewa.
Basi niambie perfume gani unuka harufu ya chrome.
Wacha maishu bora sija kuamba pesa ya kumochoa. Naeza tu vile na dry sinupi gawera poa.
I am sick of this, I thought utatulia nikikuwa.
Nikatulia wapi si wendo limba shara ni sheria.
Akia nani? Nakatu mecha wala isiski. Niliambiwa na mamori ule sumbuo simring. Najwa single za mneti ola nkazama kwa ishi. Cheki sayo na kunya kuliko ngamia za isich.
Baby umeanza kuna unitusi.
Ena wezi kunisho.
Umeanza urazi na uraganji neza tosha kuni please.
Kukupliza kia nani saso umeanza kukua mdeep. Unajua preja mwanono chukia hapo nda kufi.
Utani fix dume suruali jisquizi weni beach.
Nani ja beach.
Beach usijaribu kunisil.
Hapa kwangu temia kuingia kome chelewa nisi.
Na hapa kwako siko shule baby give me some please.
Nana kusho mi siku die die zina siku die die tena.
Time zina mina die die hella.
Die die zina siku die die tena.
Time zina mina zina mina zina mina.
Dai dai zina siku dai dai tena.
Time zina mina dai dai hella.
Kai kai you must be a dumb dumb fella.
Dai dai nigga mini dai.
zina siku dai dai tena.
Time time tina mina dai dai hella.
Oh mami you must be a gorgeous fella.
Why lie nigga you're my lifetime healer.
Ataka life skin, ataka kamu cakap puan ka painting. Alo, tanah operate fiti. Shorya na pambika sesi bayro ni biki.
Walai nam dai 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 yo.
Supanam
dai 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 yo.
Supanam
nasema am single. Am single again, good one. Edi wa magenge.
Niko single, na hiyo kitu inanipe.
Alo, nasema am single. I'm single again. Niko single, na hiyo kitu inanipe.
Wanasema behind every successful man there must be a painting na amebeba nyash. Ati behind every successful man there must be a girl dem na akona class. Nimekaa soko sana, so itabidi nivuke ata na mama. Walai, I'm single and searching. Kwanza kuna msupa meni bamba.
Walai nam dai 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 yo.
Super nam,
super nam, I'm single, I'm single again. Niko single.
Big shout out to Vince on Black, by the way. Dear Ed, mimi mimbresh. Lotus tuka sana, juida kuja kama text. Naona kwako kosawa na mi kwangu na ni mess. Na flip, meni stress, kwangu kila siku ni case. Unani pigia, pigia, mwono unani kasia. Kwanza nomba itoke siku, nisike tume disappear. Lafu skiza my idea, oma demu nakatia. Po maskani nkipitia, sifu anakuharibia. Papara, punguza, sun, utaparara. Kukuru, kakara, natafuta madara. Futa bamba tena, kwazo kipata, kihara. Ogopa. Muhadhara ataki, kani ya kusitaki. Hujape umenusa, ushatangazia umati. Senge kucheki na kupimia na manati. Wipigwa moja pa pa, kitwa katikati. Peleka pande ile, ile, ile. Kule, kule, kule. Peleka pande ile, ile, ile. Kule, 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 kule. Peleka pande ile, ile, ile. 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 Kule, kule, kule.
Dale pita palo, 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 palo.
Peleka pande ile, ile, ile. Kule, kule, kule. Pande ile, ile, ile. Kule, 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 kule. Pande ile, kule, kule. Ile, ile, ile. Peleka pande ile, ile, ile. Kule, kule, kule.
Nimekwama kwa jam flani hapa raunda. Na kuna shore ananigoja mtako sauna. Yani sauna na kawelewi basi hauna. Kauna mbao amu mimbolo vya tati na kupia basi kauta.
Tam tam flani flani kana mgeza rona somo tam tam. Flani flani kana mgeza rona somo tam tam.
Flani
tam tam
flani
utam tam flani flani kana mgeza ro.
Nina tam fulani ndani kwa ndani. Akifika kejani anaipatanga iko mezani. Kula half sahani half chumbani. Leo napata mapenzi pale kwa buff jamani. Ushika hapa mimi napoteza data. Tonight only one thing ndo ina matter. Sitaki hata kujua yo marital status.
Fanye tu vitu zimetuleta hapa.
Napenda vile unanukia wendo nanivutia. Posta kwa lbifikia nimekupa mia kwa mia. Kama loida tumia ni kwapa kukuchia. Don't stress get a beer with my hand on your gear. Scented candles set mood kwanzo. Ziki kwa mbali juna sauti uneza handle baby. I'll make you take a seat and make you humble. Mchezo ya kitandani hatupendangi kugamo.
Nimekwama kwa jam flani hapa raunda. Na kuna shorya na nigoja mpia kwa sauna. Yani sauna na kawelewi basi hauna. Kauna mbao amu mimbolo vya tati na kukia basi kwa
tam tam. Flani flani kana mguza rona somo tam tam. Flani flani kana mguza rona somo tam tam.
Flani
utam tam.
Flani
utam tam.
Flani
utam tam.
Anapiga pick ndani ya nyumba na badana ni maliza. Tukisikiza reggae tukubeba tukiwa matireja. O dance kwa itunika.
kiroga beat so manze hepa si watu wana break up anapiga pia kinda na nyumba na badana ni maliza tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire Jordans kwa itun ni kiroga beat so manze hepa si watu wana break up yo manze hepa si watu wana break up kuna watu wawili wawili wanachezwa na brown marangabi unamuita ukilengwa na kamo jai noti sadela limteka kizikala wako nikulali ya tupesa mabuda wa vitambi tu ya brado simpresa nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure form zake za kulewa zipandisha tempo sari story mingi tulikuta na December kimona kuna daru wetu wakuna mambo kitu one time kanibiza kulevako backdoor tiko jam down niku light up mina die short fine pass na mabundles baby calm down bado una wine kuzidisha moro wake fine bini brown skin yani dem kitu safi uwezi fikiria marambilu lalendani napatana na wenda napanga ja weekend na die in the club ashikishizo vibeti vibeti za masponya kipungisha kiuno na die ashikia ball ndapeleto mbaka yoro story za uongo jisponyo na kiyoro na tinga di maguru na kwela ni mamboto atatishi kwa mamoro fikia di mokoro na doba zangu genda kupeka mtoto wa sonko mtoto ni kisonko anapiga pick ndani nyumba na badana ni maliza tukisikiza reggae kitu boba tukiwa matire Jordans kwa itun ni kiroga beat so manze hepa si watu wana break up anapiga pick ndani nyumba na badana ni maliza tukisikiza reggae kitu reggae kitu reggae anapiga pick ndani nyumba na badumba na badana piga pick
Nikipiga pick lazima nieke sita ikikubo please ruka hiyo picha hii ni ya Twitter jiwe ni wa Twitter enda ukaseme atimini adiblicha lazima feel lazima filter lazima feel lazima filter lazima feel lazima filter nikipiga pick lazima nieke filter
finya like dengeni mali safi body yam kaluga pia ni safi hey hey please usijali kwa upati wewe sema mimi na sip mimi sijali kani safi siku force unipende kasi kuna isi buda uende sina idha ya usenge ati ni filter siya wembe si manzi yako ni manzi yangu fagia kwako wachana na kwangu shauri yako si shauri yangu kani kieneji sini yangu nikipiga pick lazima nieke filter ikikubo please tuka hiyo picha hii ni ya Twitter jiwe ni wa Twitter enda ukaseme ati mini adiblicha lazima feel lazima filter lazima feel lazima filter lazima feel lazima filter nikipiga pick lazima nianie
you waka wala wakusugua yende malifisa we sugua yende kani mboka si usugua yende tukisetoka waulinki na wanjege
kina mboch ili msugua fiti ade kanyora kwa couch akajombo na magal demo nita coach akajombo na madem des nilitwa boss sugua sugua like that of course
sugua yende
Kina manjege ya sugua iende Kaende kaende Toto lile wembe na napenda peremende Goro ni kamene hapo kisi kameme Flora ni kaseye wite mimba dumeme Metoka mtaka lese leo lazima niteleze Ono nafunga lese ndo mimi mateni leze Mamina kani lese mpate mtani kweleze Najuko nyumu nakatuma teso weni mteso Ni odi wa muranga kichomba ya kiwalai Ilikuwa ni ndula ya juzi sai kikatai Ilikuwa ni kema ya boy tukiwa Dubai Tuhemwe thati na Joe ask if you why
Siwa kwa wale wakusugua yende Malifisa we sugua yende Kani mboka si usugua yende Tukisa toka baulinki na wanjege
Kina mboch ili msugua fiti ate kanyora kwa couch Akajombo na magal demo nita coach Akajombo na madem des nilitwa boss Sugua sugua le
Kono moja mbele
Sugua yende
Paila paila
Sugua yende
Sungusha kiuno alafu
Sugua yende
Sungusha uyomblena alafu
Sugua yende
Keep distance. Keep distance. Keep distance. Keep distance. Keep distance.
Kwana na dinzi. Keep distance. 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 Reza kukari Awe ya mani kusabaya Yujiro Yes ya zangu zikukrin Kia ukijuta staka Hiziro Touchdown 400 degrees kwa itro Hizi niza kukuramo Hizi niza kukurumo Tumipata na utumo Nikadai Kunu nafanya job ligri Akasema neshi umo
Yeshere Tovi yeshere Tovi yeshere Tovi yeshere
Ragan kaminya, minya ratan kami. Ragan kaminya, ragan.
Kono mocha mbele, gine yenderembe. Paila, paila, yoni ganjerende. Zungusha kiuno alafu wacha yende. Zungusha yomblena alafu wacha ende.
Vijana wana rada mta, tukakuja nao kwa show. Promoter na teta mbaya, ati kume chrome. Ukinyesha ni goda na kam, doma na vitu hugrow. Pesa ndo inafanya mother mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, just my turn. They say they want me in Dubai, just my cum. I don't like the lime, like they say I'm like vampire. Mi huwaka kreki, mongo waka empty. Mina saka hesi, waka waniwezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki. Wakitisha mechi, go bitch fetch it. Go bitch fetch it.
Keep distance. Distance. Keep distance. Distance. Keep distance. Distance. Keep distance.
In a white t-shirt, we did.
T-shirt me away. T-shirt me away.
T-shirt
watch. T-shirt me away.
T-shirt
me away. Distance.
In a white t-shirt,
keep distance.
Jaivo, usi worry baby doll, kujaivo. Babe kujaivo, ivo ivo ivo, babe kujaivo. So baby kujaivo, usi dance baby girl, kujaivo. Babe kujaivo, ivo ivo ivo, babe kujaivo.
Ala, kuna venye naji feel complete. Tukiwa na wewe ndo nikute my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze checky. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Tunakudai nilisare kwa tukuote. Look best, tukiachilia hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadi ngong ha. Niko malin lab, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini grip. Tunajua unanga form, ukijipaka cologne. Ukisleki wezi no, tushabadilisha flow. Maze kitu huni boni, madema wana
ten out of ten. Kani rate, mama joko best. Kama money bank, bila dent, nima pia ko blend. Alini chiki gram, maka bend. Ana kani text, ana liku kam. Tena kam, doli kam.
So baby kuja evo. Usi worry baby doll, kuja evo. Babe kuja evo.
Sani 6 a.m. Don't mefika kejani ya fungo kwa ile harakati ya kuepukana na jirani ni si misbehave. Jusko solo jamani kuna nigali ni tamani na namali akili na muambia your bitch is brave. So me, I unlock it. Kabla vyo timzima bana itugeuze topic. Come in, look it, pull it now, cook it. Mangori, mangori, sikuja me, I'll sort this. Leo, I don't need another man. Cause after we done, nigga, we just hand down another round. And I'ma need another one, a better one. Cause otherwise I'll need another gun. Neza penda uchange posture. Esi na pepeta na msupo upoteza moisture. Ni nature, usiogope kumesofa. Yes, I need a daddy and you came in as a foster. Who one man down. Straight from the dusk in the dark till down. One down, one dark, one brown. One jack, one ta 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 ta. Oh yeah, give me some more. Ta 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 ta. Let me feel it to the core.
They say this girl wombo. Wombo clad, shakubali mini chombo. Anapenda zango michongo, I know he loves this combo. Wombo clad, songo ni shakanganya. Timi no mongo ama combo.
My benzi ya Nairobi style.
Black Market Records.
London. Alhamdulillah, napenda usichana walaka lai. Awe mjaka mkamba masai. Kierere ama pia we mshai.
Napenda wote, wote napenda wote. Late ama wepote, meupe ali chocolate. Napenda wote, wote napenda wote. latte ama wepote meupe hadi chokolate.
I'm looking like a Cinderella to fit in the shoe. Nataka mali moja fisa kifa jamo true. Beauty speak fit yeah. You are living truth. Ubani siyezi tosheka na wewe tu. Some will call it manipulation, others call it humanization. But truly it's just an infestation of booty and bitches in this nation. Kenya is a big, big nation. And every pretty girl is can use a population. Anka jingjong. Nataka kitu mweru kitu las make you and you. Kitu inaka foreign kitu imetoka maju.
Napenda wote, date ama upote, meupe hadi chokolate, chokolate.
Ati black chocolate.
Bote napenda wote,
fine melanin.
Date ama upote, meupe hadi chokolate, chokolate.
Ati black chocolate, chocolate, chocolate. Ati black chocolate ni fine melanin. Bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa tako. Kwangu ni clean so butafagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Sitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga kwa wakando. Tunapikia katrio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashanipenda. Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, baby ko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Big boka napenda kuzitoka. Tiktoka na kwanga tiktoka. Big boka napenda stick proper. Big bong jili yako na big boka napenda kuzitoka. Tiktoka na kwanga tiktoka. Big boka napenda stick proper. Big bong jili yako na big bomba. Kanapenda ganji, shirinta ho. Bad bitch kwa ipati, baby ko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Big poka napenda kuzitoka. Tiktoka na kwanga tiktoka. Big poka napenda stick proper. Big bomb ili akona big bomba. Big poka napenda kuzitoka. Tiktoka na kwanga tiktoka. Big poka napenda stick proper. Big bomb ili akona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauwane. Yuko gabi vai, mavitu ni fly. Sipeni me apply
chadjadjadjad. Bani toto la home, Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe ko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Big poka napenda kuzitoka. Tiktoka na kwanga tiktoka. Big poka napenda stick proper. Big bomb ili akona big bomba. Big poka napenda kuzitoka. Tiktoka na kwanga tiktoka. Big poka napenda stick proper.
Tunateremcha loskoko na njugu imta. Tulisema ndolewe mfuko lazime ngami. Niko kidole ane na bado jawiko. Kama pia najona asubuhi usikutuni. Aliniomba gadeni ikalipona. Sina doni kujua kupiana.
Let it go my best.
Hey, G-Blunt in the shin tunavuva ni dancer. Lyrical doctor ni Buddha.
zimeshika tuko high ivi ivi, macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda poa na Malawi, fresh Bob Marley, fresh jamatawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati, kasi gode juu ya kuki misi taki. Ah, ni number uno, bazu neza pulo, poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm, zote ziko box, yani zote ni ajam.
So ina bamba, rap so ina bamba, shabra ina bamba, kino ina bamba. Rap so ina bamba, rap so ina bamba, shabra ina bamba, kino ina bamba.
Leo tuko juu ya doba, tukiza skiza kayo akibanja. Hapa ganji ndo inabonga, kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha. Mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Wajiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zoze ya mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kiesha. Kwani ni kesho?
Ramza inabamba, Ramza inabamba, Shabra inabamba,
Master V my chop up, come on, I did die. Ta, ta, take a salasta, eh. Full of sa, baby, full of sa, but then I'm a photo, come on, one boss. Full of sa, baby, full of sa, but then I'm a photo, come on, one boss.
You gave me everything, you gave me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I'm in a panty, you in a book side. Full of sa, so what if I? Best of a fight. Will you creep by? Me on the
langoni na memisha tangu joni mkupa nilipotia mitani mnashindwa mbona mnioni waka nimezoe wakija wenzangu piganga honi leo nasikia tu ding dong yega mkononi kwanza karibia na ukingia pigwa bia ukipendezo angalia macho ikupewa pazia everything is nice ya mipekendo uneza fia lafu kani back hey usogope kupiga chia
wongongo hi 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 sha sha yaga master jimba chopoko come on ajidai ta ta tiki sarasta pulosa baby pulosa. Then I'm a fota, come on, mom, bossa. Pulosa, baby, pulosa. Pulosa,
pulosa, pulosa, pulosa.
Yo, Allah.
Skill.
Kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Wete aleta mzinga mbili nopitisha bia. An kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Wete aleta mzinga mbili na selekta ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya Vulcano. Dandi ya kimat mina shuki ya pomasho. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumihaya gari weka wakadinali. Cheki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na okto. Alafu nimekumbuka usisao ya ukunku. Ini big tune kuwa beba karabu. Picha moja safi utaza nisima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja bigi manzenski efiti. An kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili nopitisha bia. An kona dem, mwenye kona dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili nopitisha.
Daini kudigi ni kuseti kwa kiti. Na daini kudigi usikie fiti. Nataka doba zangu zisoze kainjili. Nizoze mara moja, nizoze mara mbili. Ai na wapoa ni wavue kanchiri. Wapoa kujafom kwa medungi ya mamini. Mpoa kuna tatu, mpoa na mpini. Mpoa na manati, mpoa wa mjini. Chuchu wengine wanasema mini sosa. Wengine washacheza doba zangu ya kutosha. Wengine wanasema nikidigida kolabo. Anisa wakukami na baki na waosha. Wengine doba zao siko chini kama carpet. Wengine na wapeleka na rada mapuppet. Luku diriba ilikuja na jacket. Juu ya maduya ni shama da sachet.
Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhizi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax to kidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhizi. Nadai ni kuchiu ni kubloka.
Lucky for you.
Yeah, hey,
kuja the tomboy. Sit back, we relax, so PG enjoy. Yule boy anakujaga na maconvoy. Boy, boy, londo unatekwa na tall boy. Ndani ya koteni manoti sija change coin. Missy gangsta juu kwako nimeangusha points. Wakibanja tunawacha waki make noise. Ndakuteka siku zote nime make choice. Nimpoa na ukali ya the chill sauce. Flipu safi makejani kwenye white sauce. Kati kuja ndo nakafungia indoors. Kati wine nakapost mbaka TikTok.
Ati twende, twende, kigigo Johnny msenge na bonga kamwere. Si apewe tu skatu msese. Na nariska jui mini pele.
Cheki guash, achana na mamwere. Cheki guash, shua bebe za kadere. Kuna bash na nishashika kaveve. Sendo teka gamangu na tukisere.
Cheki master, sipendangi mamwere. Achana jago, fala sini mwere. Ni kadere, lazima ni wabebe.
How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba, venye bana liben. Nilizubali ya denda, kizubi zubi gang. Nilicheck, nika check, again and again. She's a 10, kame Eva. Kasipo geuzo, kataungua, nika diva. Kana sumbua, kana fanyadi mina shiva. Nasina kiwa, mina cheza shua, kata jipa. How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba, juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba. How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba. Venye bana liben, nilizubali ya denda. Kizubi zubi gang, nilicheck, nika check. Again and again, she's a 10 kame Eva.
Check.
How pretty is your neighbor, juwangu Johnny Ben. Jana saba ili ni bamba, venye bana liben. Nilizubali ya denda, kizubi zubi gang. Nilicheck, nika check. Again and again, she's a 10 kame Eva. Kasipo geuzo, kataungua, nika diva. Kana sumbua, kana fanyadi mina shiva. Nasina kiwa, mina cheza shua. Kata jipa, suna nijua. Bang check on fan, nishake mbaka tam. Na venye choka mevaa, kame kaa, kame ni jam. Na pado si jangam, mataka ni jina ya gram. Na inafanya na jam, bana inafanya na jam. Taki na kati, taki, taki, mina taka sana. Nataki nataki, nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki, mi nataka sana. Taki nataki, nataka kukujua sana. Taki nakati taki taki, mi nataka sana. Taki nataki, nataka kukujua sana. Chini ya maji taki taki, mi nataka sana. Taki nataki, kukujua.
Umeniweka, umeniweka, umeniweka. Hatukai sana. Umeniweka, umeniweka, umeniweka. Hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Umeniweka pendi sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Hatukai sana, hatukai sana. Umeniweka pendi sana.
Na wangaria ni movie, wamesha ni uthi. Indo definition ya kuonesha vombi sumi. Kono na ningumu na sijui. Mambo ni kujipanga venye mine za rudi na wadim. Kapika mtena, geuza iluga yani time ndo kusema. Pressure ilizidi juu ya track nilitema. Ule jama mlitha round of media na tesa. Welcome to City of Revenge, saina wacheka. Niliwa impeach, say goal ni mrenga. Mansion ya wanga, ni mmoja ndenga. Walenje iko full juu ipake inasema alo. Mshani sikia, nikianza kutema muji sikia. Mshani sikia, nikianza kutema muji sikia.
Umeniweka pending, stop pretending. Kuweka fate pending is kind of offending. My excuses, never ending. Question, would you keep a painting waiting? Sikai sana, nimeshikana. My deals na my thrills angu zinaitana. Sikine almost, sikine zimeivana. Na niko night shift, niite night runner. Hatukai sana, hatukai sana. My deals na my thrills angu zinaitana. Hatukai sana, hatukai sana. Question, would you keep a painting waiting? Hatukai sana, hatukai sana. Una matrenches tunatakikana. Hatukai sana, hatukai sana.
Like kwanza nina keki kwa keja. Yudho kuma nasema gamini silalisha. Jumanzi yako fresh, manzi wakishua. Manzi anafanya gamini ataka kumjua. Juni dema metulia na nijupa excess. Maybe minda shule mina ushu game jua. Toto ni ayela kulibiza lioness. Misi pishani kusema yeni social life next. Aye, Toto locks na madredi. Empress ni mali chokolata kala gredi. Nata nitiko king queen is ever ready. Nilipoteza ex juu fala ama bridging.
Wangu mpoa madam my halal. Katoto kapoa katampa lenye maplas. Hapa spigi pass kubwa star shine ya sun. Tumetoka pana bado ni fan.
Yeah.
kulia kejani na choma kingdom na mbebi ya menza ishu kwa ni mspendi god anataka tuende church na misina option sika judge kwanza ni kustuka nimepatana na asha na mina mjua huyu sini yule feita na penda busa anakunyonga na jaga kikosa chupa na kwa kwaya na cheki suzana na nitanga mtoto jona penda mabuda na ukipata na mini kionyesha dudaki walae kanisa imebadilika
MPC hatu wedi chacha since Tony
Pasta phone go pasta phone baby girl na pasta phone go pasta phone go pasta pasta phone pasta pasta phone pasta phone go 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 pasta phone go
class
one like Pasta phone niko class niko class 4 Baby girl anadai ni washendom Sazi bonga fiti juu miuku wa don Easy N wana try kuni cash form Niko club na magai tunapass form Na magali wamevaa dom Story gani walae sezi pass dom Niko chat na magai mindo father dom Kikibini walae nina figa lon Unajua maisa nina fika home Sezi banja mdam mindo father son Easy streets unajua mindo melgun Ukibanja nani unapigo boom Ni happy my guy, itachipa soon Usi worry na life, itachipa noon Patuation kwa life, no matter good Ni weekendi wa life, zimefika moon Na madiva wa metrom, nimefika zoom Usi zime my guy, sunajua rules Tunakata wa life, adifike noon Kanindom, unataka na call kush Easy end, unataka madem boom Wamejaza design ya makaltoon Ni wapua wanapena mate ikun Akijipa my guy, unacheza pool Doki bend, unagrab, unatap good Easy The girl wanna penda Ali bad goon Kani life tunapenda money fast good Din una tick tack, una tick tack nini Baby una ass, una tick tack nini Izo nini, una tick tack
nini Pakistan tunavuta mapitha Umesota hapa area natakia gita Side chick ameanza kuniita Chita sponsor actually bana tuma mita
Confirm,
you have received Bacha nende kota
Received,
sikulangi moga
Receive,
napenda my light skin
Confirm,
you have received Wacha nende kota
Receive,
sikulangi mboga
Receive, napenda my dark skills
Ring ring, confirm ume receive Uliza, kidogo isha nitoa kwa form Uliza, jereali nishona kuja home Anadai fiak toka kasasi na do
Hauna do, na unadai kuteka shiro Wakikui wapenda wababa wako na do Na after yako ni wasi kushinda before Ili amka kakuboy kalala fofo
Fofo, hari yako na kitu foso na kusho Na mbugi yake yote inadai kuja show Wana umeso, wote wanadai chiko Oh, oh,
sina yo do Stome ibo ana spend is off home Andu matatu wasichana wako Confirmed, simu zote let's go off Tukunye makonyo
lilo
You have received, wacha nende kota
Received,
sikulangi mboga
Received,
napenda my light skin
Confirmed,
you have received, wacha nende kota
Received,
sikulangi mboga
Received,
napenda my
dark skin
Why you partying alone? Bona una party ya lona Uneza toke ya area kuna form Uneza ati tuko juu ya chrome Na bashi nye chrome Alafu ni 410 for 20 to commandom Mpua na uguza anataka tende home Na ifongo zimerunda niko juu ya jing jong Unaskebeze imekana fini zetu sazi kanashi Adi late night tukisikiza reggae na maji Adi siya kivelo juki na sundo uongeze steam Mana head bad music kisha daily Unaskebeze imekana fini zetu sazi kanashi Adi late night tukisikiza reggae na maji Adi siya kivelo juki Kim nasu ndo uongeze steam Mana head bad mushi kisha daily Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza tokea area kuna form Uneza unaskegweze imekana fini zetu sazi kanashi Adi late night tukisikiza reggae na maji Adi siki velo joki nasu ndo uongeze steam Mana head bad mushi kisha daily Unaskegweze imekana fini zetu sazi kanashi Adi late night tukisikiza reggae na maji Adi siki velo joki nasu ndo uongeze steam Mana head bad mushi Kisha daily, unaskegweze imekanafi Hakuna chakuboza pa leo ni kukanashi Wale wa machokyo shagizi wa mamganazi Hakuna papo light leo labda watu bebeji Bado selecta na tuchangulia madoba Sikweze inalipuka nkuzitoka tiki
akisikiza mix. Akiwalai leo stem ya dima ngware 6. Akiwalai leo stem ya dima. Akiwalai ati mapema ndo best. Sikom ndo the best. Konyagi ya pandu chesa kuna kwa gizia makrest. Tunasikia joni kubanda ladi leo stem ya keg. Mekoro wa minisota minikia doza test. Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza mtoke ya
Tulibet round one. Zipi na kadai no scam. Zipi na kachap out dam. Aka inzagi inzagi inside. Room next wakaskia. Ay wakaskia. Ay 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 wakaskia. Bangshi rashi rashi kelele. Room next wakaskia. Ay wakaskia. Ay 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 wakaskia. Bangshi rashi rashi kelele. So so terrible. Asham waga 1 second horrible. Lodging na set tak adorable. Fuck ku kapta ku papa Oreo. Unaka tu punk you are blind. Hapo inside nilingan ka fry. Mbona vienye chito kuwa fatile. Dem ni mrembo etero. Room next wakaskia. Ay wakaskia. Ay 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 wakaskia. Punchy rashi rashi kelele. Room next wakaskia. Wakaskia. Ay 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 wakaskia. Fanchi rashi rashi kelele.
Take lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utali cheki. Lete kinare ni kusitie kifuaka. 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 Lete kinare ni cheki. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusitie kifuaka. Ni bado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasama. Nani hapa akona lighter jo. Mechi zangu ni kama el clasico. Real Madrid ama baka nizo jo. Mbras na kijaba nimegeuka criminal. Nipate rubis irori ni lika slow. Sunda wada ndio ishike even more. Leta kashata stabilizer ndio hivo jo. Alafu hapo kato mnakohoa hai nini bro. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka.
Leta kinare ni kusitie kifuaka. Kuna kimorio kinajibanya kiezi waka.
Lete kinare ni kusitie kifuaka.
Like that A plus shit.
Usini advice. 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 Usini advice.
Smoke something. You fucking haters.
Kusha prove ni skill ina wengi. Tumesha toshea kuwa bless na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumesha inwa sichoke waendele kunyesha. Kani true watufichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper eye. Skia hii mina feel kuteta. Ni 2-in-1 good tuna kill me better.
Miusini advice. Miusini advice. Miusini advice. Miusini advice. Miusini advice. Miusini advice. Miusini advice.
Pereka mwashene huko. Sina time weka nyaka.
Miusini advice.
Lazima nipige serehe before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z tunafika gawa fast. Hatuwezi miss unajua hiyo ni fact. Mbona una act nika wewe ni wapa. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mavala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama.
Miusini advice. Usini advice. Miusini advice. Miusini advice. Usini advice. Miusini advice, miusini advice.
Pereka mwashene huko. Sina time weka nyaka.
Miusini advice.
Lazima nipige serehe.
Skiza, basi kapo kazuri kanadai kunfambalisha. Na mali yako wakikuja na bakishwa. Nataka kapo kona accent ya Lupita. Attitude ya Huda manze mwili joni ya Nikita. And time is money so siyache ukipitwa. Kuna mafala kwa ibezo na chachisha. Nafuata nyuki nile asali nikigrand. But usiposo anze kusema manze jona choma pika. Nimesunda jaba njoti zimelipuka. Na manze venye kuna enda za nistashuka. Na ngoma zote zinazoza maka kapuka. Na huku venye napea na manze utashtuka. Si ndio maji kwenye klabu. Na kani sogo unafunzo na adabu. Weitisha usifanya diya sabu ai. Usi ndio maji kwenye club. Usi ndio maji kwenye club. Na kani sogo unafunzo na adabu. Kwenye club.
Antaka this, antaka that, unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda jugu seti kabla tu anze ku. Antaka this, antaka that, unasikia hu baby girl, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash, na anapenda jugu seti kabla tu anze ku smash.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Nadai ni mseti ya nadai ni mkaf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapua ni waseti na wote wamevai. You are body body fine, you are body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwa ni napenda ziki move your body
but hello good tena safa
leo niko busy wapoa ni wawili mmoja ni stud mwingine amedunga mini na ni masos wamejipin fiti hapa ni trio some tukisipuma heni ni jizi tu nimekosanisha makapo cheki yo chunga mpoa wako ukinicheki buda acha kufambo huku jo kuna njeve kana dai kugado
nataka this antaka that unasikia hu baby girl anataka kitu kafu anapenda mukuchu anapenda cash na anapenda joku seti kabla tu anze ku antaka that unasikia hu baby girl anataka kitu kafu anapenda mukuchu anapenda cash na anapenda joku seti kabla tu anze ku smash
atika napenda mukuchu sema cash mukuchu na mashash kanapenda mukuchu mata akina mwana wetu jamada
double tap kwa content yako kapeng venye kamepiga dance umecheki nikatea na di black chocolate ma white 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 na meze ya mate tigida uko diva akisichu double tap kwa content yako kapeng venye kamepiga dance umecheki double tap kwa content yako kapeng venye kamepiga dance umecheki nikatea black chocolate ma white 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 na meze ya mate tigida uko
diva mkwela wame Eva the TikTok divas King Fest pia rivas lazima utaitisha
Sony penda, utansi kizoki penda Ba file kuna enda, itaba kime nipenda
Neti kuna kwela pen, kwela wezi rate Kwela uki rate, pige 10 over 10
Makwela mapen, kwela wezi date Kwela uki date, lazima uringi again
Makwela wame Eva, the TikTok divas Cute face pia rivas, lazima utaitisha Makwela wame Eva, the Insta divas
Like a boss
Double tap kwa content yako kapeng Venye kamepiga dance umecheki nikatena Di black chocolate ama white vanilla Wote mina meze ya mate tikitoko diva Akisijui waliko senini luku Chubile woipiga wakiongeza mafilter Na ring light kuisha chenye wamebakisha Ni tipsi kwenye picha Slide for the D to the M What a beauty suneza nita beast Wako baby you're a cutie I wanna be your bestie Niliku cheki cam nikapenda Nika kutext mina deku cam Then you come don't you come
Neti kuna kwela pen Kwela wezi rate Kwela uki rate pige 10 over 10
Makwela mapeng Kwela wezi date Kwela uki date Lazma uri pi again
Makwela wame Eva The TikTok divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha Makwela wame Eva The TikTok divas Cute face pia rivas
Mina zama ino Ino, ino, inafika kwa tumbo unameza ino Tuka round ya nane mina umiza minyo Ndiyo nakumbuka huyu demsi wa mio Naskwambi, naskwambi, skwambi, naskwambi, naskwambi, polai Naskwambi, naskwambi, skwambi, naskwambi, naskwambi, pole Naskwambi, naskwambi, skwambi, naskwambi, naskwambi, polai Naskwambi, naskwambi, skwambi, naskwambi, naskwambi, pole
siri si yako kinishona toboa. Place imandikuwa nisi kwa jondo muko zoa. Huku vaa CD, huku itomoa Kukosa chwani ndo imefanya umeoa Junanga sis kwenye watubishangi hodi Ndo wazao kuwa topic ndo kuanga hobi Msupa na sweet tuta na delamba tu loli Straight biza flani miye sezi nyonga nyongi Naskuambi, naskuambi Dr. Ringding anadai naskuambi Nuteka yengs jali kanwa mtali Naskuambi, sijali pia nwa msani
Naskuambi, naskuambi, skuambi Naskuambi, naskuambi, pole Ay, naskuambi, naskuambi, skuambi Naskuambi, naskuambi, pole Naskuambi, naskuambi, skuambi Naskuambi
Nilifanya shiro kudekongwa teka bado chaleke ni donga Na bambika na sika kipatiwe mitichonga Na shangezi ni gani lipatiwe zayona Yuskisi ya vizini kimweka na mabendova Na guza guza jegi kithinya kuni kigonge Na baki mini champe shiro usha ni soma Banani nafanya baby gala kwe sponsor Mumpati ya ndizi mara tatu kamgonjwa Shiro na Nicole tupata ni saa moza Mini pikia fiti kiroma na Johnny Walker Mini kukwa jeans leather jacko na topa Tini ni marabo shiro apendi fosa Luku ni safi kundiku inacheza kwa doja Na tuwa gandhi shugli bifutu nze kubonga Rowe sanyoro mine judu mereka sofa Manduru zina doga Shirona do, Shirona ni sponsor Shirona do, Shirona ni sponsor Shirona do, Shirona ni sponsor Shirona penda gavinye mina mchota Shirona do, Shirona ni sponsor Shirona do, Shirona ni sponsor Shirona do
Niki medi na mashasha Jaribu chingani mabare utapata Viyato kumipiga ni maklaksa kubata Warembo wote wana nukia koko babasi Usha mikono kauna ona uko tipsi Usha mikono kama mama Na niko ndani ya buka niki medi na mashasha Jaribu chingani mabare utapata Niko ndani ya buka niki medi na mashasha Jaribu chingani mabare utapata Niko ndani ya buka niki medi na mashasha Jaribu chingani mabare utapata Basi, rusha mikono kama naona uko tipsi Rusha mikono kama maisha iko fiti Rusha mikono kuja basi twende hivi Chalala siku tano naona kama ni chachizi Hata nikikosa leo ndakupata Kama kuna ngori itakuwa disaster Siku mingi jo baby nimekudata Wacha sita sita baby come hapa Kama unani feel. Wachana na me. I'm honestly just a humble rapper Na hukuwa na T, maina ni na B Niliwa show, ingoma itawangwata Nikonde nabuka nikimedi na mashasha Jaribu jinga ni mabare utapata Viyato tumipiga ni maklatza kwa bata Warembo wote wananukia koko babasi Rusha mikono kaunaona uko tipsi Rusha mikono kama maisha iko fiti Rusha mikono kuja basi tuende hivi Chalala siku chano naona kama ni tatizi Excuse me, I mean empress ama honey Weni safari kumche venye upatikani Na macho ya konzuri unafanya na tamani Rafiki zangu wanashindwa rada gani Basi nipate karensa zingine vila rosa Na kile napuenda utafato na masoja Kichwe na uma basi meza sona moja Na penye unanitesa kini badu nitangoja Nimefunga dedi manze hunitaki Na kama ni makosa basi wa utanishtaki Ningetaka tuende shanzu au diani Na unataka light skin kwani mini blami Niko ndani ya buka niki medi na mashasha Jaribu chinga ni mabare utapata Kitu nipika ni maklaksa kubata Warengu wote wana nike koko babasi
Toto sito tumeiva Simple freshi barida Sisemi visango mishinda mpada Kuna vinye babe unachachisha Wana kula na macho from a distance Minenge ya kof na kula easter Girls too hot for assistance So kali kiwa moto washa shisha Wanyeshe marapili siyo kiss man Wanyeshe vile haka ina victims Some been taken at the rehab Kumbe wendo liko the addiction This fine girl ako na wisdom Nilidhani yeni wakanisa Alimpia gift bila reason Butu nilipati wa permission This fine girl anani pick up How do I say na nimalisa Alimpia kiss bila reason Butu nilipati wa permission Toto si toto meiva. Simple fresh barida. Sisemi bisango mishinda. Kuna venye baby na chachisha. Toto si toto meiva. Simple fresh barida. Sisemi bisango mishinda. Kuna venye baby na chachisha.
Kama ni form ni ta form ikona chrome. Konyagi na mabom wapo wana jing jong. Kasi kubukla nko zone na mabro. Na kama siko zone ni mpo wana mcho. Sama, sama hani kama unipati kwa phones. Unajua kani weekendi weze nipata ato. Hapa, hapa ni wapi my ladies wote ni wa hot. Ni kidigi left right ni wapoa wa chrome. Kama, kama ni form ni deform ikona chrome. Konya gina mapomu wapoa na jing jong. Kasi kubukla nko zone na mabro. Na kama siko zone ni mpoa na mcho. Sama, sama hani kama unipati kwa phones. Unajua kani weekendi weze nipata ato. Hapa, hapa ni wapi my ladies wote ni wa hot. Ni kidigi left right ni wapoa wa chrome. Tuli come to kiwa one by one by one. Baku toka tu ni two by two by two. Tuli come to kiwa one by one by one. Baku toka kila mtu anatoka na mtu. Tulikam tukiwa one by one by one. Bakutoka tuni two by two by two. Tulikam tukiwa one by one by one. Bakutoka kila mtu anatoka na mtu. Wa 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 wa. Do me a do you see kufanya majambos marinette. Wa 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 wa. Do me a do you see kufanya majambos stimulate. Wa 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 wa. Do me a do you see kufanya majambos marinette. Wa 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 wa. Do me a do you see kufanya majambos. Bossman, watu wana joku boy. Indele zone, mbosha yako jondo inakubonga. So piga order ya kitu budu neza sort. Mbono na baki home. Baby doll, sutoke ya mini takusort.
Mbono na baki home.
Hakuna kubaki home. Baby doll, piga shower 24.
Hakuna kubaki home.
Mbono na baki home. Hakuna kubaki home.
Yeah.
Mbono na baki home. Piga shower 24.
Leo tuko patina maji. Patina wazing. Patina wanati wenye wanapenda jing. Patina mapeng wenye wanapenda sticker. What's up tulichuja last scene. Ati kichorea uba tunacheza na manyanga. Na kicheza cheza na hama demu atakurama. Napenda form na pia napenda shada. Usibaki home na unajua kina wanga.
Unangama home, unangama door. Staki ubaki homeless na kutolea form. Papa galo na kutembeza kila sehemu. Nishimo gani za kanairo mimi sija no. Hapo hapo penye kume waka ndio nataka. Faster faster niko na mbugi ya warasta. City ramsha no garden.
Nataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga senje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chara 7. Mini lightweight, ukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja. Anita Rebecca wanadai kunikaf. Wa, Kanairo Sin City, ala. Hiyo ni BBL, au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Pretty in a real life, uneza confirm. Wambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspa na wongezeza sauna. Pahali, mina pele kwa nani sahi. First class touchdown Zanzibari. Mi upiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji, unipati. Chikilele, nipigia tenje. Anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Baya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinengi. Ukipapasa,
neza chara 7. Mini lightweight, ukitaka unibebe. Chikidenge, nilipigia tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Utashembe, shtaka likuwa njege. Aliweke wa matembe, akiwa na malele. Chikidenge, nilipigia tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Utashembe, shtaka likuwa njege. Aliweke wa matembe, akiwa na malele. Kila siku nko madoni. Kipiga show ya kwanza na kula kabasoni. Kipiga show ya pili na kula kumamia mbili.
Wana uliza niko wapi niko rurasho. Kini kanairo mind your business 254. Na nifollow manze kama jiza disciple. Kapa roundi mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ukatike mamboch. Kani ngoma mina skizanga world boss. Heti best trapper Kenya ni calligraph jong. Kaze nyukto pizo kwa roundi uko New York. Niko insecure ile design ya South Kisol. Madema mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere rea la football. Call model wangu manze sini breed the law. Nikidai tumbler new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo koo.
Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Mtumina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi si tuko jibaga jack. Tulienda wapi si tuko jibaga jack. Ay, jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Otoliza tuko wapi si tuko jibaga jack. Hey, jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Otoliza tuko wapi si tuko jibaga jack.
Bones, bones like a gosh man. Bones like a gosh man. We have the bones. Bones like a gosh man. Bones like a gosh man. We have the bones. Bones like a gosh man. Bones like a gosh man. We have the bones. Bones like a gosh man. Bones like a gosh man.
Designer come make a gunman. Kijana mfupi yako on naki shotgun. Huku maganda niza kopam. Madiri fanya excella jitu meocha. Baby face unalili ya mami. Kono gopa pingu acha kutembea na mi. Kondisi nyani likuwa gongi. Chuma nilenza kubeba nikienda goi. Kama ni kutu usifuck na biza. Palazimo pige nduru nika wewe ni beat. Huku usiku tutafuta kanji. Kazi ni gani ni kamsho na enda night shift. Ali mtoka juu ya gangster. Pia na pungi ukichekeshe wa cheddar. Ana mahaga ni kindenga amebeba. Huya kulipa kako na tatu kwa paja. Wewe
we have bones. Bones like a gosh man. Bones like a gosh man. We have bones. Bones like a gosh man. Bones like a gosh man. We have bones.
Usemaga ladies first, lakini ndume before. Socha nifungue verse, kwa verse nifungue raw. Siezi cast, siezi pass, mash, mina dapo. Baby girl, indo rada, tena let's go.
Empress na kufeel, na kufeel na i-feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, no mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na i-feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel, no mana na insist.
Chucky, stories are hard to waga risky. Na mara most easy vitu azishagi fiti. Na bado tuna risk, bado tunashika feelings. You're just a friend, siku jeta koti this deep. Venya tuliklik, tuka vibe, but I miss juu. Sana kumiss, kila tenkendaga missing. Na mini jisi jako sim, so what you doing to me? Just me makuna biya, kina will you marry me? Say my tipsy, if you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable.
Empress na kufeel, na kufeel na i-feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel no mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na i-feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel no mana na insist.
Empress na kufeel, out of 10 unakula ka 20. Na uni mada na hizo hips na majeki. Hop for my whip ni kutembeze weekendi. Plus unajua mini full cheap baby. Kukol, respect the call. Jumi najua rada zako unapenda mafom. Na miku, natuko show, ni bebe alone. Na wengine si watakizi sipendi. Sweet one Cinderella, come ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip minta kushikia mrenga. Na mshonie alone, El Patron jo anapenda. Sweet one Cinderella, come ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip minta kushikia mrenga. Na mshonie alone, El Patron jo anapenda.
Empress na kufeel, na kufeel na i-feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel no mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na i-feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel no mana na insist.
Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapa sana. Niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapa sana. Niki tisha we harakisha. Na niki, na niki, na niki kuita utaitika. Tusisumbuane juhu jafika. Na waita shotu na pima nje ya mollies na bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanze. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana sitemi sitawacha. No, no. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda.
Na niki endanga machali tu fulani ajangele. Ukichapa bare jamo iko
zako babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child anadai nimpatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily missy dem wa ku settle my dreams reality kula kitu hungry hungry my baby my love mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another jing tangu jana sitemi sitawacha acheto blanda sisi shifa
kushikishando mtindo siudu kushikishando mtindo siudu kushikishando mtindo siudu ndo mtindo siudu ndo mtindo siudu kushikishando mtindo siudu kushikishando mtindo siudu kushikishando mtindo siudu ndo mtindo siudu ndo mtindo siudu
hai shikishana jaba kando pushman alafu manzi ya mafifa ndio utaguza bado sako luina zingi losers walai wajakoya kiingia tunaunguza bado shashi nyingi tunakurura alafu huko kando ni wapoa na masura buda life ni fiti shika surba na kama ni kuwaka tunawaka ndani ya nyumba
kushikishando mtindo siudu kushikishando mtindo siudu kushikishando mtindo siudu ndo mtindo siudu ndo mtindo siudu kushikishando mtindo siudu kushikishando mtindo siudu kushikishando mtindo siudu ndo mtindo siudu ndo mtindo siudu